Nalipa tax na hata siwezi afford kupanda taxi. Kwa banki sina kakitu siwezi afford.